Ekitongole ekirabirira obutonde bw'ensi ekya NEMA nate kirangiridde enteekateeka ez'okusengula abantu ab'essensi okumpi n'olutobazi olw'omugga Kaliddubi ekisangibwa Masajja munisipaali ya Ssaabagabo Makindye. Abakulu mu kitongole kya NEMA nga bali bumu n'ab'obuyinza Makindye Ssaabagabo balaalisa abatuuze ku byalo bisatu Biramba okuli ekyalo Kibiri, Bugu ne Busabala abaazimba okumpi n'olutobazi olwo nti baweereddwa nsalesalewa wiiki emu yokka nga baamuse era okutandika n'omwezi okujja ogw'omukaaga baakusimba ebikondo nga balamba amaka agalina okusengulwa. Omukungu w'ekitongole kya NEMA akwanaganya eby'entobazi wano mu Buganda Nubu Takuwa agambye nti mu nteekateeka zaabwe tebagwa bugwi nga basengula abantu wabula abantu abasobola kubasomesa n'okubalambika ku kabaate tebabeera boolekedde olw'okwesenza mu ntobazi.
Bannaye bw'oba oli mukulembeze nga walayira nti ojja kukolamu eno gavumenti, there is no way gy'ogenda okulemesa entegeka zaaki za gavumenti. Era wonna be bakwetaagira olina kuwa buwiki support. So bannaye abalowooza nti abakulembeze baabawa ssente, ekyo si kituufu. Senga ba Minister of Water and Environment, we tuba tunaakola emirimu gyaffe tetugwa bugwi. Tusooka ne tujja ne tumala obbabuulira tetugenda okukola, era nga y'ensonga lwaki tuli wano olwaleero okubabuulira nti tugenda kulamba Kaliddubi Wetland.
Omwogezi wa munisipaali ya Ssaabagabo Makindye Omulongo Katoba Temyeto agambye nti ebbanga ddene amazzi ago gabadde ganjaala mu bantu buli nkuba lw'etonnya olw'abantu abo okwesinza okumpi n'omwala gwa Kaliddubi kwe kusaba abatuuze baamuke ng'akabi tekannajja.
Sente zwakamala okufuna okuva mu World Bank okukola omwala gwa Kaliddubi. Tetusobola kukola mwala gwa Kaliddubi nga tetukoze amazzi gano gatambulira mu mwala gagenda kuba. Eactivity gye tuliko ebyalo byaffe nga bisatu sagala gamanti biri affected naye ebyo ebyalo ebiyitamu omwala gwa Kaliddubi. Ekyalo ekya Busabala, Seero n'ekyalo ekya Kibiri. Abantu baffe abali ku njegoyego z'entobazi tugenda kusimba ebikondo ebiri permanent nga biraga entobazi eno. Ebikondo bijja kutwaliramu abantu bangi oboolyawo. Naye bwe tusimba ebikondo ng'obudde bukyali, olwo abantu abasula mu bitundu bino abadde balowooza nti bali comfortable ng'ate amazzi buli gajja bali gakosa bo, etteeka liba libagamba kuvaawo. Kyannaku nti okukosa amu bagenda kubeera affected naye tusaba abantu baffe bakkirize.
Kyokka abatuuze abamu bakukulumidde bannabyabufuzi b'omu kitundu ekyo nti ebiseera ebisinga obungi babadde babawabya ku ky'okusenga mu bitundu ebiriraanye omwala gw'e Kaliddubi. Ekitongole kya NEMA kizze kikola ebikwekweto eby'okugoba abantu abeesinza mu ntobazi era wiiki eno gye tukuba amabega kitongole kyatuukizza ebikwekweto ku bantu abaazimba okumpi n'omugga Lubigi era amaka agawerako bagaasuliddwa ku ttaka mu bitundu by'e Kawala mu ggombolola y'e Lubaga. Abatuuze 10 na 10 ne basigala mu maziga.